Conde suck.
Yeah.
Compete to the cast. CB Power.
Wazuba.
No land in the sun. Oopsie.
Baby girl, bring on my quest to the Zambif. Very thick in Boko Moko.
Daily wasangwa mu Zambif.
Catch during the week up. Pokenda la manga target. Ala song kesha pati feni target. Kuponya lesi na kalimo ni toget. Ala son kesha kative ni toget. Wapita kuponya lesi na kalimo ni to toget. Na kalimo ni to toget. Chimo fena to toget. Na kalimo ni to toget. Ala chaba no mubiri nka Beyonce. Nga wapwana kuku kolo tela shonse. Ala taka chinga kaba neti mwela. Uli onsa la kena kukwela. Kali saluka la kena kalapela. Mutu wadi kali vipo mweo. Pakupita mwala kano fyo shema. Ala kuno makaba no mulundu. Ala kaishita chikwele ko mulundu. Inga waila la kena nishivwacha. Kaenda po mugu panga makwacha. King Leech kumu ya wina.
Forget. Ala son kesha kwa tifeni toget. Wapita kuponya lesi na kalimo ni toget. Ala son kesha kwa tifeni toget. Wapita kuponya lesi na kalimo ni to toget. Na kalimo ni to toget. Chimo fena to toget. Na kalimo ni to
toget.
Toget. Let's everybody kuno say sali popoka batali balamuka kwa tifeni motoka na waiche waiche kali kontoka kanshinga kawa kasanga patoto kashis been keeping it security daily whenever she's dignity palwani kavya kamuntwaka chapa wasendwa no busaka. She's a tax collector. If ya kudoro fya fula ni type shifta. Chimo fena toget. Yali mukano kabantunga koget.
Baby girl kunu makwa isula Zambif. Very thick in Boko Moko.
Daily wasangwa mu Zambif.
Kanshi during the week up. Okenda la manga toget.
Ala son kesha kwa tifeni toget. Wapita kuponya lesi na kalimo ni toget. Ni toget. Wapita kuponya lesi na kalimo ni to toget. Na kalimo ni to toget. Chimo fena to toget. Na kalimo ni to toget.
She looks so surprised. Takwaba tiva iche bakulu kunu makwena ni so tango. Tue tamba tawa tambenu mabika molensi. Nanguchi shupe shanyo nje kwela. I can see mama babies dance for me. Shake for me, drag for me. Mami samupe pingu meko ingu mfwemo sugar. Mami wishe fly sikishinga ni 50k. Iwe ni patogeti niwe moto kawebo. Tautina na korone.
Baby girl kunu makwa isula Zambif. Very thick in Boko Moko.
Daily wasangwa mu Zambif.
Kanshi during the week up. Okenda la manga toget.
Ala son kesha kwa tifeni toget. Wapita kuponya lesi na kalimo ni toget. Ala son kesha kwa tifeni toget. Wapita kuponya lesi na kalimo ni to toget. Na kalimo ni to toget. Chimo fena to toget. Na kalimo ni to toget.
Managers Bwana Buka Madamu Kilala Bo King Smoker Fly Back Wezi G Deli Kimoyo Godike Spag Diesel Empire Simuke Bipa Luan Shabo. Yeah. Youngnewsy.com. Why cut ya? Yeah.